My name is Zesta Brita, boy, TG, TG, everything gets my
DJ Zengerman.
Kukumana mami uchirika chivuanda nga wakota tefitu ni shifiambo kuzanda Kukumana veni wibire Tie na yo, hecho wibire
Vika potu wike potu pange round 2 Tuanga robo tatula hawa foro batatu Gana kureta podi fiangu sama kureka Niku pera chansi chobele yo pumeka Wibale kama kutelele Nitamu yome mami tie chidile Brazina kama ronista Hibire ni mami muhipo senista
Amplify.com.